VOA. Tunen radone sagale Amerikat. Radone VOA saganta afan oromo witata haga jimata tgalgal saati lama wada kaag saati sadit metre bandi didami lama didami shani soddomi tokkirat Washington DC rada barsin kuno yajalgam. Kabaro tole galchuma fa olin tesen nagaya ebili kudan bari kum lama kudani sagale tradone vio e fano remote nile sati fi metre bandi di demi lama di demi shani so domi tokkurati jakasu jirtanian sora la kheti
kano dudu bisumani na modan di tira gefatu ta kenya kamoltan university wallo ke sat je kun sikale sajer kabame arras itufu fe ole jedama
rakko godoni shawa kaba bulchinsa oromo ke sat gam kamise ille ke sat modio tan mumullatu akmotum manjeretti jaridib kananiya u ya bekame rwandan ganne diddami shanitin durat guya jidikka keset nami gosan hade walballese namkuma ibbe heddu walirafitte wandabr birwali dabranit amma araramani ararsun mi effacha jirachu jirani tanirabite dumman barat motuma united states asa mannen murti ethiopia jajjabe sufi fulanno duftul lef karkarufi dollar million african walla galitaati maatin hedduni nami isani eginu rahidame jilam tawjira jedani polisina mohnami hidame akjedani gara jata mangau namgara kurunje tokoti jeda wana faddabar odu tasana namonut
university wallo ke satti je kumsi kale sajal kame marasi tufufe ole gabasan dioye masfina rage de serra ka gabasetti giddu kana bulchisa nanno amara godina bulchisa sablemi oromof godina shawa kaba nanno le attaye majetef kabro ke satti walitbuin sumame lubunna ma egami dame boda kanne university wallo mora de se ke sajiran barattoni kale samormi sani ibsatani akka turan presidenti universitya Dr. Abate Getown VOF ibsani jiru hala mormi sanas enna dubbatan barattoni agitokko mora kessas morad alas mirga mara kabajemu amarri mid amajira kajedu sagale sanit agessi saturan bufata policy shanafa enna gahanitti garama galatta kandebare umna nagenya nanno turen enna dorkaman tikko wal ibdenu mame ture barattoni gara moratti debia ni jiru jechu randu batan sana bodas baratto ta giddut wal ibdenu mamusa akane jechu nipsan
ako kholottum kinfust ihe ndifetter mifelgwallu kezanyawum kezinyawum
dame gamla mayni ke sayu rakkon akko mamu kannen fedan ni jiran isa kana kesas isa sana kesas alas rakkon kun akka umamu qaamni barbaadu waan tureef walitti buinsichi aga tokko umamee ture jedhu pirezidaantiin yuunivarsiticha walitti buinsa kana keessatti hojii guyyaa guyyaatti namni bobba'ee jiru tokko du'uusaa fi barattoonni afur salphaa madaawanii wallaansa fayyaa argatanii deebi'uu isaaniis dubbatanii jiran rakkoo kanaa booda ajajaan humna addaa naannoo amaaraa meejar jeneraal Tafarraa Maammoo koomishinarri koomishinii poolisii naannichaa abbaree addaamuuf qaamonni kabiroon kan irratti hirmaatan mariin barattoota waliin geggeessamu isaas dubbatanii jiru keessumaa barattoota amaaraaf barattoota oromoo gidduutti wal dhibdeen uumamee rakkoo akka hin fidneef aangawoonniif abbootiin amantii gorsanii jiran jedha gabaasaan keenya Masfinan Raagee. Manni murtiif abbaan alangaa muummichaa ka federaalaa keessatti kanneen jalqabaman sirni aqaa fooyyessu hojiiwwan hojjetaman akka fooyyaan kan gargaaru piroojektiin haqa jedhamu mootummaa Itiyoophiyaaf Ameerikaa gidduutti ifatti beeksisamee jira. Karaa piroojektii kana mootummoonni lameen boqonnaa walgargaarsa haaraa banuutti seenanii jiru jedha aangawaan Ameerikaa tokko ibsa kennaniin. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Sagantaan haqqii jedhanii jalqaban kana ganna lamatti doolara Ameerikaa miliyoona 4 itti ba'a. Horii kana dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID'tti kenne. Akka waajjirri abbaa alaangaa addaa Itiyoophiyaa fi mani murtii waliigala Itiyoophiyaa hojii seeraa qajeeltu hojjetu qarqaaruuf horiin kun ba'a. Boonii Kiliik itti gaafatamtu USAID'tti akka jechisitti wal qarqaarsi kunin hariyyummaa Yuunaayitid Isteetiif haa Itiyoophiyaa durumatti hin deema.
Today we're opening a new and positive chapter in that partnership.
Akanjet Bonnie Glick. Hari yumman suni arda kharum haran jalqamne. United States da bileser Ethiopia tin ark wal qabatte akisan huji si jabe fetan. Filanno qajel tufi filanno namu qod khisaka bakka qabatan len gargart. Mirgnama lallabani fi akna mutan khaysan leqod qabatu lufin qarqarti gam khanani bordi filannoti fi caasa manne murti le qarqaru fi akisan ugumani ummat etiopiyati hojjetan yokan mo qarqaran fenaet president imman murti etiopiya adde maza shennafi rakko gam murti tin mulattu gam khanani furufainum dandeenaet
መጀመሪያ በህግ ማሻሻል በፍርድ ቤት አከባቢ ማሻሻል የሚያስፈልጉ
ወንኒ ቀራፈከናፊ ገራሴ ወየሱቲኒ ወአመለትጀር ወንቀቀጀሉ መለትጀር ፈከናፊ ያይም ቡልቺን ሰቦቲ ሴራ ተወጡ ወያው ቆፋመቲ አዶጂጂራም ተለ ኢኑምታቲ ሴሪህ የት ደሚሸኒ ሰደተም ሰደተሶ ጀለንትጀር ሴሪሁንኒ ያየባፊት ጋፋታ መነየ ሙርቲ ሙርቴስ ኩንለን ወንቀጀሉ መለህዱ ኬስ ጅራት akijetta demazati galme nama waljala dumachun game waljam galme waljala babasun leni rakko mulat ke satok galme tulam te walertet wani dibille namo abotin seralen uji sani seran hojjechu ibachun aboti sera nami ufmat dugefateten uji qadelto hojjatan jedani taman qabachu qaban abotin sera uji ndende nukanammo ummatillen itin dugefanne waljala kulkulesa aboti sera qajeltun uji hojjechu wayat
gollina ge gumsa ka tokkuma motu mota rakko hamali biya ke sattu mamirratti dubbachu daf yero qoppawa jirut magala galma motu mabiyetti dunfachu da wal waransi de majiru arralle daran hamate tifufejira umnotin bahabiyetti general khalifa aftarin hogganaman handara magala tripoli tokkuma motu motaf lolto ta deggerto ta motu mawajin walitti buwani jiru jiratonni kumatuman lakka manimo nanno kana gallakisani de sajiru jedame jira Libyan National Army yokan mo LNA kajedaman humnoni general Aftarin hogganaman jalqaba wagga kanarra bakka madde sani jalqaba kature Libya gamaba galakisani e Sudan lafa ummanni bayen irranjiran nef zeita bobam badate ka Tripoli ra gamakibat argamu qabatani turan torban kada duramo magala Tripoli qabachuraf lola harati fufani oduna mafqam nukanuma
Radone VOA Saganta Fano Romo Chaka Sujirtan. Matin Wallagga Lita Ana Babbo Gambelliti Nami Sani Shantami Torbitani Command Postin Irra Hidame Egi Hidamani Amma Jilam Khiz Jiratanille Imbane Jechuni Machujiran Wajiri ODPM Ana Sunimmo Nami Hidame Saddeti Hagsa Galita Ajeda Tanirratna Kormalka Itgafatama Wajirhana Dubbise Nakam Terra Udun Werg
Namni tolerat awajat amufi magala babbo akajratu dubbatu radio sagale america takkemetiyote namoni kuda saditan erga jootala maf bufata warana babbo tursi famani boda gara gimbiti ge famani jada kunis kante gurran dala digdami lama barakuma lama maf kuda tokko worri hafan shantami torbatani mo achuma bufata warana babbo targamu ke sajru jada namota hidamani jiran ke sa frotni sa akajrani fi namota hidaman jade kan nimbros radio sagale America Timijra Toleran
Efrogo gezae to kofani fakariya de faida ganjeremu tamofka marga bra tada fan karani yaroma jaso mo goto lesira porikani mo jira tamana no sanada ikes mama bagada to ko babale so ganjeremu sare baniya kanin janan min chobne goni guya ko ne olchiwe leman ko chatige surabi yamudi deni achipiji se dararama tre jarta bi yara de min mara satre akabi kan ge fatna gambu ojo jira tre chake tu waran de ma go modu khade min nim janta gudara kazo mani ko malewan to komples
mujansa mo ma kajada mi warana dblis moj nde mira
sababni namotni brown latin hidaman abao deggiru wajjin wal qabata jada toleran
kanjet ko jira kanjela ma jira kanjela ma kura furi jira mucabe tra jira mo ko gesa jira daud mo isa mucanjere mo gesa jira amaduri kadu mucanjere mo gesa jira allabdani wajjin de entani mango tani motrin ke tani kanjeru bakka yero ti manna kana ba tani si matani da akya ti yu amma matkala da wai ti bani minister yu en yu si mata to be kama da mene ko
ala ke sani ti manna wal fakka ta gege famira
yero mo sana timanna wal fakkatan gege famira timanna sana ratiba tani si matani darra kana be wan branin jirwan makabiyati godame to godame ana sana tsechu
namutni babogan belitter gaid amani jotni la madarbanis angeuna manamurti tyakain yanne kantoleran dubatu imma kana kulkulle ifachu daf gara itigafatama wajira party demokrasia oromo anicha obbo shibru gamadatti bilbilenture namutni anicha tidamu isankesas kudasadi kantan immi sani qoranno dabletawan feduf gara godinaatti ergamu dubbatanii jiru. Sababa namootni ittiin hidhaman garuu deeggarsa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo biyyatti galee simatamuun kan wal qabatu miti jedhu.
Amma aboo deeggartan qofa miti. Aboo deeggaruu danda'u mirga isaaniiti. Namoonni amma too'ii jala oolan kun namoota yeroo garaagaraa yakkoota hedduutu raawwate. Aanaa sanitti warreen shakkaman kun immoo qorannoodhaaf too'ii jala oolanii namoonni yeroo darbe caakkaa keessatti nama saamanii uummanni dararaa turan shakkamanii namoonni muraasni too'ii jala jiru. Kun immoo qulqullaa'ee kan inni nagaa ta'e kan galattifamu inni akka qabu immoo akka isaatiin kan.
Namootni kunneen maaliinis ta'e maaliin haa hidhamanii maaliif akka heerri mootummaa jedhutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyeeffamne jedhee kanan gaafadheefis deebii qabu obbo Shibbiruun.
Kuni amma wanti beekuu qabdu asirratti namoonni kun iddoo isaaniitti yakki dhaabbatame yakka waltataan. Kanaaf immoo yeroo ammaa kana naannoo isaaniitti manni murtii fi poolisiin leenjirra turanii leenjisanii ba'anii amma hojii jalqabaa jiru. Kuni kan gara sanna kandii qulqullaa'u ta'eetu garuu immoo wanti sa'aatii 24 yookaan 48 jedhamu yakka waltataa. Amma lubbuun namaa darbe qabeenya hedduu barbaada. Waan kun sa'aatiin 48 keessatti xumurameetu waan akkasiis waan dhiyaatu miti yeroo sun. Kanaaf amma qulqulleeffama turuun waanuma jiru kun.
Namoonni qabaman gidirfamaa jiru. Yaala fayyaa akka hin arganneef dhorkamaa jiru jechuun komii maatiin hidhamtootaa kaasanillee sirrii miti jedhu obbo Shibbiruun.
Lachi wanti tokkame jiru ambulaansiin tokko achi jira. Kanaan achi goonee fi jirra. Ambulaansii kanaan yeroo namni dhukkubsate tajaajila hin argatu. Kun walola sobaati malee. Ko yaala gaafatee odoo yaala margatiin ture hin jiru. Kanaaf immoo haala qabiinsa isaanii maatii isaanii dhufee ilaala wanti tokko hin jiru.
Kan maatiin hidhamtootaa hangeewonaa baabootti hidhamanii kan jiran 57 jedhanii dubbatan yeroo ammaa kana komaand poostii aanichaatiin hidhamanii kan jiran dhimmi isaaniis qulqullaa kan jiru nama 8 yookaan 9 hin caalanii jedhu itti gaafatamtichi. Waa'ee namoota 13 gara gimbiitti geeffamanii fi dhimma namoota komaand poostii godinichaatiin magaalaa gimbiitti hidhamanii jiru jedhamee dubbatamu. Gaafachuudhaaf gara itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Wallaggaa lixaa obbo Aggaariitti bilbileen ture. Haa ta'u malee sababa walga'ii irra jira jedhaniif isaan dubbisuu hin dandeenye. Akkuma nargadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teeknikii jalqabne gara daqiiqaa 11:51 yaa'utti jira. Waan hafe dabarra. Rakkoo dhiyoota na Shawaa Kaabaa kamisee fi naannoo bulchiinsa Oromoo jidduutti mumul'atu akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi waraanaalleen jedhutti ammee qabbanoofte warri dhibaan yaa'ullee ni beekame. Rakkoon tun gara kamiseeti muddee 24 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuu gaafas jalqabde maanirraa jalqabde kana jaalannee qopheessa.
Mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti bulchaa duree saba Oromoo kata'an obbo Ahmed Hasan magaalaa Dasee keessatti waldaa dhalattoota walloo hundeessuuf walga'ii waamame irratti haala uumameen bishaan danfaan illee tuunafin namarratti gannamuusaa akkasumas Baahir Daar keessatti walga'ii gimbootti torba waame jeeqamuu sana booda paartiin ABN magaalaa kamisee keessatti bitooteessa 29 walga'ii waamuusaatu yaaddoo turee jedhanii.
Haala qabatama godina keenyatti immoo dhimmin kun garana dhufee raawwatama taanaan hawaasa keenya waliin jiraate irratti dhiibbaa guddaa uumaa giddugala jeequmsaa taanaa lubbuu hedduun baduu danda'a. Kanaafuu fudhannee keessummeessuu hin qabnu kan jedhu akka bulchiinsa mana maree godinatti murtee dabarsine walitti bu'iinsi ni uumama kan jedhu hawaasnis sodaa guddaa qaba ture. Kana gadi buusuudhaaf murtee murteessuu keenya agarsiisuudhaaf. Qaama callisaa faana gaggeessaa walii galaa faana maanguddoo biyyaa faana abbootii amantaa faana marii garaagaraadha adeemsisuudhaaf yaalii goone. Osoo kana keessa jirru dawee harawaa irratti humnin addaa tokko achitti taahamee ture. Humnin addaa naannoo Amaara. Humnin kuni yeroo garaagaraadha dhiibbaa hawaasa naannoo san irratti godhu irratti hawaasniin komii guddaa kaasaa turaate. Isa san inni wajjin wal qabate hawaasa wajjin walitti bu'e. Haala saniin jarreen akkuma achi seenetti alaabaa kan diimaa arangwaadii fi bicaa sana qabatanii seenuu wajjin wal qabate hawaasniin qaama mootummaarra akkamiin wanni akkanaadhaa eegama kan jedhu gaaffii akkasii kaasaa ture. kana qofa miti nama waamanii tahu qawwee seera qabeessa ta'e irraa fuudhu dhaabbilee mootummaatiin alatti namni fedha qabu qabatee ni deema. Kanaaf naannawa sanitti irraa fuudhanii tarsaasuu fi kan kana fakkaatan raawwatamaa ture. Ijoollee xixinnoo bara 19 bara 18 hidhataan deemtu ijoollee tiksitee jechuudha. Malkarra bu'anii taa'ika ija'anii ijoollee sukkanneessu sanii wajjin wal qabatee walitti bu'iinsiin uumame.
Yoomigaa kun?
Bitootessa 24.
Sana booda maanguddoota gidduu seensifne garuu Liyyuu Haayil dhukaasa baneen walitti bu'iinsi uumamee jedhan maanguddoota gidduu seenaan sanarrattis haleellaa banuu dubbatan.
Booda ajajaan isaaniidha yeroo hedduu deddeebihee kallattii kennee akka maanguddoo irraa dhaaban godhame. Sanbooda maanguddoon gidduu seentee qabbaneessuudhaaf jennaan dhimmin qabbanaa hudide. Isaan mishiqii qabataniirani nu yoo kaane nu dhahanii kanaafuu hin kaanuu jedhe hawaasni. Kana hiikuudhaaf nutis waliin marihannee achuma taanee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha akka galu yaadne. Raayyaan ittisa biyyaadha yoo gale isaan kunis hin dhukkisanii isaan sunis nagahan ka'uu danda'anii hawaasni bakkee jirurraa jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa ajajaa daseera jiru. Jeneraal Sa'idii Bilbilee dhimmicha waliin haasofne naannoon nu haa ajajuu kan jedhu kallattii naaf kennani. Isaan Jeneraal Asaammanoo Tsiggeedha. Itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf callisaa naannoo Amaaraadha. Isaaniif Bilbilee isaan akka dhimma kana kallattii kennan namni osoo hin madaahin osoo hin du'in akka rakkoon kun hiikamu kallattii akka kennan isaan hubachiisee waan jiru faaktii lafarra jiru isaan qabsiise. Haa ta'u malee isaan kallattii kennuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatee ni galgalaa'e. Bulee oolee hamma sa'aa 5 jechuudha. Eegaati oolee sanbooda hawaasni gara lolatti gale. Dhukkasatti galame. Bakka isin nurraa baasuudhaaf hin qabdanii jarri bakkee qabateera yookaan nu fixanii ja'anii galanatti galanii haala saniin rakkoon hamma lubbuu darbuudha. Ragaan ishiidhaa nagahan hin qulqulloofne. Liyyuu Haayilii yookiin immoo humna addaarraa namni hedduun miidhamee jira. Hawaasarraas akkasuma namni miidhameera. Akkuma sanitti rakkoon biraatis waan uumameef xiyyeeffannoon keenya nu jalaa bittinnaa'e. Garuu Oromummaadhaan miti kan lolan. Wanni qabamuu qabu hawaasa jiraatadha. Akka jiraatatti dhiibbaan nurra gaheera kan jedhuudha kan nu kaasan. Isaan waan Amaariffa dubbataniif miti kan lolan. Humni addaa suniif sochii amma sila kaasne kaasaati turre waan gochaa tureef. Ummata irratti dhiibbaan waan tureef kan lollee kan jedhuudha. Kanammoo gara lolaa hin filannee maanguddoon jidduu galtee humni akka bahu yeroo dheeraa fudhatanii osoo walitti dhihaatanii jiranii haala saniin obsa isaanii agarsiisaniiru. Kanaaf isa kana haala kanaan osoo qabame gaariidha kanatti fakkaatu. Kuni akka jirutti ta'ee maanguddoon garuu jadduudhaan hin baane ammas achuma jirti. Maakirafooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti isheen ala jirtus. Haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii. Namoota qawwee qaban yeroo argan dhukaasa banan kamiseerraa bahanii aanaa dawaa caffaa keessatti ganda goodaa jedhamu irratti dhukaasa bananii achumatti hawaasni dirmatee ammas itti qaqqabee nami muraasni achirratti miidhamanii isa kanas kan rakkoo keessaa baase gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii lakkisaa nuyi ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufne jedhanii uummata sanii wajjin walii galanii. Osoo namni hin beekin ajaja osoo hin kennaminis ofiisaati akka galche walii galanii haala kanaan kan golabanii rakkoo akkasii rakkoo lammataatu nu mudate jechuudha guyyaanuma sana. Dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmin kun miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle jetti kenname hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumameedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture. Haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Aba'ootu kana keessaa harka qabaa ka jedhamu sobadhaa ka jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gad dhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabu jedhaniiru. gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajira ittaanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaaliw walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan. Ittiin ka'umsisaa maali? Miidhaan ga'eewo. Walitti bu'iinsa kana keessa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa egagalee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan. Erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasi hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaayee Ayyaaliw ennaa dubbatan.
የደረሰው ጉዳት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ከፍተኛ ነው በሁለቱም ወገን
ቀጣይ ኢጃሃለ ቱሬን ሚዳን ደቀበው ሆላናዳ ገምለመኒን ኦዴፈኑ ቁልቁላይ የገደባፈኔ ቦደብስና
ወልትቡይን ሲኩን ኡመቶተ ግዱት ሚቲ ወሊወጅን ባሮታፍ ወልከበጀኒ ጅራታን ዋንተ ኤፍ ጀዳን ገሩ ቡዋ ሲያሳብ ጀቸ ከነን ዱባን ሀርከከሳን አባንቱ ከጅራን ፈካቱ ጀዳኒሩ
እዛው አካባቢ ሚሊሻው ወይም ደግሞ በህዝብ ውስጥ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ነው እርስ በርስ
ናኖዱ መሰነቲ ሚሊሻ ዮካኒሞ ኡመተከሳ ኡምነህደቴ ጅሩቱ ወሊሳኒን ወሊትቡይን ሰከሰ ሴነን
ቡልቺሲ ናኖ አማራ ኢብሰከነኒን ኦክሳኒን በርባቺሱ ኡምነ ግሩማ የጀቹራን አባው ደጀዱ ጋፊ ጀዱፍ እና ደብሰን
እኛ አስካለን መረጃ ድረስ በአካባቢው የታጠቀ ኃይል ኦነግ የለም
አኮ ደፈኖኑ ትቀምኑት ናኖ ሰና አባውን ሂደተ እንጅሩ
ወሎ ከመሴ ከሰት ተሪ ኦሮሞ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ዋንተ ኤፍ ማጤ ዮካን ጫሳን ዮካን አባኦ ከነን ደገረን እንጅረን ጀቹን እንደንዳሙ ጀዳን ኡመኒ ናኖ ሰና አፋሪ እንደበለቴ ሄደኖ ቀበተኒ አዴሙን ዋኑማ በረተሜ ዱሪ ካሴ ሎንሳ ከስመስ ቢየሳ ኤጉፍ ሐዋዝኒ ሄደቹን በከማዳ ጀዳን ገመወረ ኦሮሞራ ኦዶይፈኖን ጠጋም ጀዳን
ተማራ በኩል የገባ ኃይል ልዩ ኃይል የሚመስል ግን ልዩ ኃይል ያልሆነ ገብቶብናል
ገመወረ ማራራ ኡምናዳ ከፈካቱ ገሩ ኡምናዳ ከንተይን ኑትሴኔ ጅራ ኢሳኒን ወፍራፈጭ ሱዳፍ ተርካን ፊፉደኔ ጀዱ
ወረ ገማ ማራራ ሞ ኢሳንቱ ደርቤ ኑትዱፌ ጀዱ ካናፍ ማሊፍ ገገፈሜ ከጀዱ ኢላለሙ ቀባ ሁንዱ ማዱበ ከነኒ ቡአሲያ ሳፊገን አከጅራን በኩን በርባጭሳዳ ጀደን ወልትቡኢንሲ ኦፉማንካኡ ካናፍ ቆረተሜ ተርካንፊ ካምፉደተሙ ተኡ ሚኒስትር እትሳት ትጋፈተማ ዋጅረ ታና ጀጃሁም ኖቲ ወራና ከታን ኮሎኔል ተስፋዬ አያሌው ኢብሰኒሩ
ማሪታን ፍጣነ ያደ ድብይለ ደባለነቲን ቦሪሰኒት እንደቻን ራዶኒ ቪኦይ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጫቀሶ ጅርተን ኮቪድ-19 ገልቀምነ ጋር ደቂቃ ድደሚ ወይ ቶኪያኔ ድደሚ ጃሃ ቶኪያኔ ዋና ፈት ተበረ ሩዋንዳኒ በአፍሪካ ገምባhate ኡመቲ ሲለን ገሩማ ሚሊዮን ኩዳኒ ሰዲት ገን ዲደሚ ሸኒት እንዱረት ጎሳና አዳኒ ወልበለሰኒ ነምኩም ዲበዱ ወልራፊጠን ዋን ደብረ ብርወሊ ደብረኒ ነጋ ደብረና ማንተነ ሱኒን ራዱኛ ማምበረት እገሪ ነጋ አንጅራቹ ነጋ ጀበፈቹፍ ማንት ማንተው ማለ ተንረት ሙክታር ጀማለ አዳማቲ አዳማ ፍናኖ ሱኒራ ያድነማ ወልት ዱዱብስ
ብራኑን ገደማ ፍንፍን ማንጅራ ብሩዋንዳ አኩም በየካና ለሚ አደዳቱ ደፊራታ ለሚ ነደዳቱን ሞ ወልከወዩ ኢሴት ፍትሲት ሁት ወር የደማን ከአኒስ ወልፍቱ የደለኒ ነሞን ሄዱን ሐረሱ ከነሰተ እንማን ካናሁ አከብየ ገኛ ካና ቢየ ለሙን አደዳከ ተጅሩ ወልከወጁን ወለንጅራቹን ሄዱ ሙርቴ ሳለቹ ሐላ ከበተማ አምጅሩ ከነገ ይወላሉ ኢላ ፍላሜዳ ነምኒ ወለገለ ወለንጅራቹ ገረፉልራ ይሮት ያዱ ደንደው ይፈዱ ከተነት ሞ ገረፉል ራት አከተሪን ስሪን ዲሞክራሲ ቢራት ይጃራሙ ነሞን ሁሉምቱ ሐለ ወሊገልቴ ዳን ኢላ ፍላሜዳ ወሊን ደምሩ እንደው ቀቡ ይረን ያዳን አክሞቱ ማይተ ገርበ ወቶን ታይ ኦፍተ ቆፋን ደምሩን ቀቡ ሲ ኦፍሲት ሊሚቲ ቀባቹ አንቀመነት ፈካተ ዲቦስ ኦፍዮ ዳንጋለ በ ወሪ ይያን ነሞን ባይሪን ዋንታይ ለጆቆቲ ካናርጊ ነው መፈከኛ ካባ ካናርጊ ነው ወሎ ከሚሴ ካናርጊ ነው አይ ቲንክ ኦፍሳ ቡዳዳ ተሩሞ እትማዩ ደቤ ሞቱማኒ ፈኒ ወተይ ያንተ ሞቱማራ ኡመከኒ ራኒ ኢላ ፍላሜራ እንደማጉ ደሙ ቀበው መን ይደያለ
Macam ko mana kerana saya jadi kerana jirata magala ada mati. Pasal itu dia Rwanda di sana, wanti akbiya si barat kamu rendah itu. Ilmu nama saudara gara-gara itu jero. Undino dahinya masa isani kawal jeda. Sangkir samu akka dumpat tau rendah akka dereti. Undino responsibility of amo gaye bahu kabu tu rajira jeda. Kerana tu amo gaye media ada. Layu akan tan. Kesatu yero ama media tan gosa dat dati. Hal itu jero upeganno. Baiklah berbakti cara cara. Tokumma umma sahres yo kehendak agam misalnya, garagarumma hawasu segitu jiran. Karena manti sahuran daya, kan sabah sahuran daya, kan ada dada sahuran daya. Kunne akka gari tikhisati, kabajamani namu wakipu maran akka si tijaratun berbakti cara cara. Jama birati namu kamu mautumma si akka semas jasa mautumma. Okey jono budaran so cuni berbakti cara cara. Logi tu konalat nami mautumma buat kabuye tinju. Hal itu ramula cukup abu, hal ilmu nama walikum mara. Jangan hundam je cak tahu kabu dah.
Jemrat tidak meta kanjema, jadi anak sebetawas. Wan kita kini ke luaran macam ni, nanti mana bermacam mana usahfi, jangan nuldekaru, kawaja walikenyu, nanti sabab sebelum mungkin hundung tu jatuh kuno lalu kabu nak anam je. Nutikam atau yang baru tak kasih, memang Facebook kan ada orang itu gugurani tu nama senama tu sebab sebelum tu orang itu sudah siapa dan coba jenis tu ni coba umat aku umat orang itu sudah tu ni juga ni tu fakati jenis tu umat tu untuk mayor tak jadi, akan coba tu berpisah saja, sama posisi akan sama berpisah saja.
Makam ko awal buta je lah mah, magalah selang je lah dah. Biji ke nawan kanar rawa gudah beracuk awati. Malah itu jenis orang ti kosoko. Garasi tuan tidak mohon timut disujira. Malah tole ni muda sah injira ni. Akan warna kabut di sokofa, rako media le ni uman tuan nasan ume biasa dites. Media le ni mo yero amma di si malah tu nisan muda sah injiran ba esodat tisa. Media le istigafa semua kabat cukabat. Mira istigafa semua ti nisan isujja cura kabat. Fakirna media lain, ofisani si serat ini anu jalan ini media lain biaya alajiran. Jibin sa sabat korretnya sabab sabab oleh bosul, odu injir reojje curan. Sabni pun sabakan akan aku jalan ini, odu nisan dabarsan. Warre aktiviso tau injir animo, sena dabsani ti, sena infakani, kuka sabakakas, sena sabni to kokabu. Senam kun senai saat ini tiada jadani tin. Hayu daur rofin jadah media gubara bani tin. Yo Hasan kunimo sabarat sabakasu denda.
Makam kiyad subullah lajadama Kongresi Federal Oromo ti ajarawatci tulis raga gotari ti tiga utama sab kunan ti. Kuni kata sabni sabumma saat ini sabumma fi hagan teni ol baik ise dadese. Wan cufanunan silatama anggun siakana mala kabin biitinam mala senam biitinam mala biyakanaf nanti kita beri ilal cakkamale extreme kabatani anggo siasale namu darah sabatukko tipikisani ulatumma sabatukko ada tukko value sabatukko dari sani cerita kabatani biyatukku bisu anun hanya marat tu ditemuinsa tiudan doh tu satu nafika. Kumbiya kena pakai nak guna, because aku malu anda sani. Sabni sabun masa timbiya kiti lo maturé. Sabni tu kuna tu cahala jecun, aja tu kuna tu cahala jecun, afan tu kuna tu cahala jecun. Karena raka unamu, wni babare dinam mala. Nanti tu fachu kama, nanti biya bulchu kama, kami nak nanti tu fachu kama. Nanti biya kena kena mera birra afan wakar raka kena. Anak dari ilalchi, ilalamu kumi biya kena kaya seturé. Amal leh ilalchi sampak aku tu. Kerana tidak ini telah disajira, dan cukup ini dia kenaf erga buta sama.
Wanara kopesin fifita chaujir metramadi dami lamadi dami shani sodomi tokrat nu jaga sujirtani gamkhani namo kopeti nail satir jaga sujirtani wan torbani tirsani de bineti ni sanettem nu guya bokonna lamanille nail satir jaga sundande tani nail satin duri ko amate amya qajele tanalle kub kabacha ya jenna gamkhenna ni tarda tanuma bor walti dachana ansora ala kheti naga khisnu bula saganta fa namaratittan
Voice of America.